tebuka lwaleero mukyala nsonga kyekubamba azogenda mu nkoko njagala mmanya ekiriyo ki ebyekanolemu okubitaanya otijja nakola kikyondowoleza mwoyo songa wansaba nti weekolere n'enkiwagira n'abaana boobakozimbye kubanga tewali abalongoosa genda ku ssule ze neegololera ku makya ate nga n'amasaati mangi gati gesijalaba basimanyiwa wenfunira ng'omuntu gwe nnawesa okunnyamba nfudde mbuzi bwannyini mu bukambaze nze sooko gyondaga amasaati gange gyogawanika
obuyinza bw'oyolesa bwali bwa mirembe giri by'olowooza byerabye guno omulembe gwa kukola bw'ogayalira ensi kati ne banno bakiwunya bwe kiba eky'abaana njapapangira omukozi n'engoyeza zinjoleze olw'ekikuliisa obuwuka ndabe weekinaavanga ebyawaka bigonjodde wakyawola omalwakkeera seeri y'amala essanga etalabye mukyala waka sente kati yetufuga tuginoonya lwakifuba n'abamuzi beetuuza yenga ŋŋamba nti amaneja nti nkereyerwa mwami ndabanga mutyoboola olwo olunaku lwange lufe kuba nkijja n'amasanti ow'ekitiibwa gatalaba ekooti gwe
onoonya zikutuza mu lugo iye bwezigwa ku kiwate kino z'otunnyo ononya kwenfu masenga mbera ngumu mfalumbi wa makago ngobolu mundo zako
ezo wenda sina kufuna
wajiba
mate kwenga watende kwa okunjude
njogera kukoro kosori na uzata iwani mumazi mampuli la uwi
watu mikanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
mzija
opangu te
kamare na kusajiko evi gambu bienfu kumotega donda ya nabi vanyo
jana kulwa pajekola
omu moja galira
omani kaine nuku
yeah.
Tonega
bate nkaluba lwa goro kosane nga boko zebiri mpola sijibari
watu mikanuluma
na mwete musasira
kwate sati zizino
mzija
opangu te
kamare na kusajiko evi gambu bienfu kumotega donda ya nabi vanyo
kuwa pajekola
omu moja gajira
kumani kaine nukutu
yeah.
Tonega
mate nkaluba lwa goro kosane nga boko za wota laka tindi nyilimu
you got it first. www.djericom.com